Ministry evunanyizibwa ku nsonga ez'ebyenjigiriza awamu n'ebyemizannyo mu ggwanga erya Uganda mu butongole bw'etyo esobodde okubeera nga efulumya ebyo ebyava mu kugolola ebigezo by'abayizi abaatuula siniya ey'okuna ey'omwaka ogwa 2025. Omukolo guno eno minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu ggwanga erya Uganda Mama Janet Kataha Museveni yagukulembeddemu era gubadde mu maka g'obwa pulezidenti agasangibwa e Nakasero.
With a conscious death, or a vocalization. I have no doubt in my mind, therefore, that as more of our children go through this conscious-based education system, they will become wholesomely liberated, and so shall Uganda, because we are witnessing a new era in our homeland. As Mark Bellings points out in his book on page 107, in order to liberate a nation, individuals must first be liberated themselves.